alina omukisa buli atya Mukama atambulira mu makubo ge.
Yita Katonda wange,
kubanga onoolya emirimu gy'emikono gyo, oliba wa mukisa era oliraba ebirungi.
Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike, yita Katonda wange, nina nwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndina singa manyi Katonda. Yita Katonda wange, is my defender, bwe waba nnumba gwe mpita. Yita Katonda wange, Mungu mpa amanyi, ayi Katonda, oh. Luno lutalo lwendi mukwetaaga okumpanirira Mukama. Sitani akutte kanisa ajiyuyayuya, oh. Bali mu maaso ge bafukamidde, bakuba mavi bakwerabidde. Ebirowoozo bibali ku bugagga bwokka obutalina faida yadde. Abamu gye bajja obugagga wabuzaabuza naye. Senjagala bubo ayi Katonda, sitani tajja kunfukamiza. Obugagga bwe bwabyoya otokanga bisanja. Ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba. Kyemba mpeereza omu Katonda wange w'omuggulu, yeye katwanira. Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike, ononkola kinga ndina singa manyi Katonda. Katonda wange, is my defender, bwe waba nnumba gwe mpita. Katonda wange, njagala nkusinze nga gwe watonda gwe wabumba. Amawanga nga gambe nga ti buli kimu okisinga. Oli Katonda munene newe wataba mmere, ndiba mulamu bwe wagamba. Ogalulira ani kati ng'obulamu nabo waayo gyali. Nsinze omuna nti kuba nnemesa gwe mpita ddadi. Teri mulala gwe ndi wa byange yenna, oyo yamanya bye nkola. Yampa yankuŋŋaanyiza obugagga obutalina buyinike. Sitani mulimba, ebibye biri mu katemba. Omutima gwe gwa shuma, alabika talina magumba. Sinza omu Katonda wange ali muggulu talivaamu. Mukama wange byonna bisinga. Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike, yita Katonda wange, nina nwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndina singa manyi Katonda. Yita Katonda wange, is my defender, bwe waba nnumba gwe mpita. Yita Katonda wange, Mukama Katonda nkwebaza okununulanga. Ndikusinza n'emmeeme yange yonna obutaweramu. Nawaayo omwoyo gwange sirikusuula. Omutima n'omubiri gwange birikusinzanga. Nkozesa ky'oyagala Taata sirikutenguwa. Nasigaza kwesiga gwe Mukama, atajja kujulukuka. Bandeeta kamatanta bajja kusaanuka. Bakimanye nti olinga lwazi, tosobola kusirituka Mukama. Osinga olusozi Sayuni, oh, 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 oh. Yamanyibwe ndiba, yamanyibwe ndiba. Oyo Katonda ataleka baana be kulya butanga. Yategeka byekola, yekka gwe nsaba buli kyange naluŋŋamya. Yamanyibwe ndiba, yantegekera byenkola byonna. Yategeka byenkola, Katonda omulamu ataleka baana be kusaanawo. Yamanyibwe ndiba, yamanyibwe ndiba, yamanyibwe ndiba. Oyo Katonda ataleka baana be kulya butanga. Yategeka byenkola, yekka gwe nsaba buli kyange naluŋŋamya. Yamanyibwe ndiba, yantegekera byenkola byonna. Yategeka byenkola, busa.